Ministry ey'ebyobulimi ng'eriwamu n'ekitongole ekinoonyereza ku byobulimi ki National Agricultural Research Organization saako bbanka y'ensi yonna batandise okuteekesa mu nkola enteekateeka ey'okwanganga enkyukakyuka mu mbeera y'obudde okuyita mu kunoonyereza okusobola okutumbula obulimi mu ggwanga lino. Enteekateeka eno emanyiddwa nga Climate Smart Agriculture Transformation on Strengthening Climate Smart Agriculture Research etunuulidde okulima okusobola okugumira enkyukakyuka ey'embeera y'obudde. Minisita Mbezi ow'ebyobulimi Fred Wino Kyakulaga agamba nti baliko abakugu be bawadde ensimbi okunoonyereza ku birime ebisobola okugumira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ssaako ebirwadde ebitawaanya ebirime. Okwogera bino abadde ku National Crop Research Institute e Namulonge ku mukolo abakugu abawerera ddala abirimu bana kwe bafunidde ensimbi ezigenda okubayamba mu kunoonyereza kuno.
Esedezo zibayambe okunoonyereza ku nsonga ezisinga okuluma omulimi wa Uganda. Katugambe bwetwogera ku mwanyi waliwo ekirwadde ekizeewo kati ekitewaanya abalimi bemma. Bwe tubadde tugaba ssente zino tubadde tuwa abo abatuwulidde baagala okunoonyerezaako naye nga tulondamu okusinziira ekyo ky'otuwadde kirimu ebyo ensonga ssemasonga ebyabalimi. Abo be tuwadde 24 tubawadde ssente kumpi buli omu tumuwadde ziweranga miliyoni 200 nga bagenda kunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo.
Ye Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi Fred Wino Kyakulaga. Kati ye omu ku banoonyereza abakulu mu kitongole kya NARO ng'ono ye Damali Akwango ategeezezza ng'eggwanga bwe likyetaaga abanoonyereza abawerako mu nsonga ez'enkyukakyuka ey'obudde.